surrounded by an evil spirit, njalo mangikhuleka, mangithi ngiyathandaza, ngiyamuzwa uSathane ngihleka, Nkosi ngiyazama ukuyiqinisa kodwa ngiyahluleka, uSathane uyangilandela noma ikuphi lapho ekhona, mangingedwa khona ezinye izinto angihlebela zona, ungithembisa ukuthi yonke into engifunayo ngizoyithola. Uthi kimi mangavele ngikhethe lucky side, yena uzonginikeza zonke lezi zinto ezimnandi. In exchange ngimthengisele ngonembeza wami. The devil's trying to trick me, so manduze ube nami. I wanna go to church but the devil won't let me. God show me the way because the devil's trying to get me. Embrace me before the devil come and take me. The motherfucker follows me everywhere I go. I'm never by myself even when I'm all alone. Ukuthi yonke into engifunayo ngizoyithola, mangakhetha yena ngenze imisebenzi yakhe yokuthola. Uthi kimi ngeke ngilunge ngibuyele esontweni, ngoba vele abantu abanjengabaphila ngesikhukhweni. Uthi uzonginikeza inkonoko yakhe ngithathe, vele kube mina inkosi esikhukhweni ngiphathe.
I guess I kept knocking at the hell's gate for quite a long time. Now that bangivulela, I'm scared of stepping my foot inside. USathane is saying, son, come inside. I see MJ no park ekoneni, having dreams with them dirty angels. Aphume ngopek toy heaven, ngishuthi ngiyabhora. Lakushaya impilo, plus ipathi ubusuku nemini. Plus langithe ngisive ifame nefortune, dear God. Nokuthi network isadonsa save my soul before ngisenze that song. Ngoba lo sengamnikeza bonke abangani bami, kodwa hhayi incosi yami, is for the rest of my family. He can have, cause ngibagcwalayo
sebeuSathane uyangilandela noma ikuphepha ekhona, mangingedwa khona ezinye izinto angihlebela zona. Ungithembisa ukuthi yonke into engifunayo ngizoyithola, mangakhetha yena ngenze imisebenzi yakhe yokuthola. Uthi kimi ngeke ngilunge ngibuyele esontweni, ngoba vele abantu abanjengabaphila ngesikhukhweni. Uthi uzonginikeza inkonoko yakhe ngithathe, vele kube mina inkosi esikhukhweni ngiphathe. Unkulunkulu baba ngicela ungamvumela ngithathe, noma ikuphepha ekhona ezinye izinto angihlebela zona. Yonke into engifunayo ngizoyithola, ngenze imisebenzi yakhe yokuthola. Everywhere that I go, when I'm alone, not to believe in biblical miracles, and then I should spread his word to the wicked and selfish. Noma ikuphepha ekhona ezinye izinto angilandela kuzona, yonke into engifunayo ngizoyithola, ngenze imisebenzi yakhe yokuthola. Sontweni aphile ngesikhokhweni, ngithathe esikhokhweni ngiphathe, cela ungamvumela ngithathe.